siti
akika
yuko tweno ke
okaika
mandi ya siti
akika
yuko tweno ke
wendo tu
tena ni fura awazakie tena ni fura awazakie
Thank you.